kama matek. Ukija kusepa nitamfanyia nani viweka. Ra leo nakupa na veo. Shona yani leo undo kibebeo. Noma ta 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 li la ta li la li la 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 li la. Ta 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 li la ta li la li la 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 li la. Ila mina ona bado navyo nipatia, ongeza mafundi ntakusifia bado. Fanya kukamia univurupia ubongo ubongo bado. Shakushegulia badilisha kipimo unachonpimia bado. Koleza ufanisi nipate uondo ya ningeza.
Maujuzi, 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 maujuzi. Zidisha maujuzi, 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 maujuzi. Ongeza maujuzi, 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 maujuzi.
Jengo kwa kona deka deka. Mautampombe nonsha pomeka. Nakula bado sijatosheka. Ongeza lishe nianze nimepa. Kwa micheza kokokabana. Nipe na mini kupe zidisha nyama. Paka mwenza ni juto kinitazama. Mini sifuru kute tukianza mchana. Yani mpaka kukute.
Ta 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 li la ta li la li la 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 li la. Ta 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 li la ta li la li la 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 li la.
Ila mina ona bado navyo nipatia. Ongeza mafundi ntakusifia bado. Fanya kukamia univuruke ubongo 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 bado. Shakushegulia badilisha kipimo unachonpimia bado. Koleza ufanisi menipate uondo ya niongeza
maujuzi.